want to be rich alongside young kids.
So download it from gastomusicblog.com.
Oh na na, nikapila twani, ingeni sakuboni. Nikapila twani, ingeni sakuboni. Weze ujae mama, weze nitokuona. Mama nikuboni kale, ujae nitokuona. Baby, ujae nitokuona. Ujae mama sali kale, ujae nitokuona mama.
My darling, please come back. If a guy guy vaska kweza attack, never carry high karabo kifoseki. Mutima wanga mandi ulifariwe. Bajize ni pemba uyu munisungile. Wanga marasha pamba ulasa nizimire. Stiu niona iwe uro nizizimire. Fanifu ya uzi ingene nizivire. Kasiza nikale kuri na nikanyale. Unyako wali ratufa wezi open. Kio print paper usaine nipe. I'm ready to buy.
Nikapila twani, ingeni sakuboni. Nikapila twani, ingeni sakuboni. Weze ujai mama, weze nitokuona. Mama nikuboni kale, ujai nitokuona. Baby, ujai nitokuona. Ujai mama sali kale, ujai nitokuona mama.
Nikapira chwani kantifa kosiyo. Ubukiti woni lwalisize mtiyo. Seni vuyere la faziro. Nilikatari makwani kwa faa uyu. Kere uni vera butuna famsiyo. Akinte evu noro kuba kosiyo. Nikapira chwani finance kuboni. Kisemu nisimu kadifo folks.
Downloaded from gastomusicblog.com.
Baby girl, weze utai. Wrong time, serikari. Kucho na olo lasti muluriba.
Nikapila twani, inge nisa kuboni. Nikapila twani, inge nisa kuboni. Weze ujae mama, weze nitokuona. Mama nikuboni kale, ujae nitokuona. Baby, ujae nitokuona. Ujae mama sali kale, ujae nitokuona mama.
Richie Barry, Fizzy Boy. I want to be rich. Mr. Static, Pokwe Wokit. Supiano, Mr. Kabaira. Mr. Rodeo, Mr. Simon, Mr. Simon. I see you there. Yes, sir.